Ukiwa nazaliwa tu umezaliwa na kuumbwa. Everything I do kwako ni special mtumba. Napenda unavyonyongo navo kata kiuno chako kwa mbwe mbwe. Kariana moyoni umenitekomea ukosha wendo wangu mlimbwende. Kinyariana moyoni umenika meiteka midulo blangatae. Na kwako ni shaka wakija wengine baby wakatae. When I love you, love you, love you, love you, love you, my baby. When I love you, love you, love you, when no one go mwanani. Si feel it so good, na nuno kisi fi wana wana. Si utan baby, maneno ya look, eti mina we tunaendana.
You are mina wawa baby, na nice couple, nikitembea. You are mina wawa baby, na nice couple,
mina kupenda sana.
You are mina wawa baby, na nice couple,
nikitembea.
You are mina wawa baby, na nice couple,
mina kupenda sana.
Kisomari, mimi nifanya nikupende wewe. Mbo nzuri ya nyasiri ya tamathari. Mbona bora nikumbia wewe. Nasitokiri kwa kwa nichoze kamari. Na kozi baby na kupenda wewe. Umaskini tunamasha kifari. Itaridhika tukiwa na wewe. Na furai na pokona. Unasifika kila kuna. You are my love, love my baby's mama. Oh, I love you. When I love you, love you, love you, love you, love you, my baby. When I love you, love you, love you, when no one go mwanani. Si feel it so good, na nuno kisi fi wana wana. Si utan baby, maneno ya look, eti mina we tunaendana.
You are mina wawa baby, na nice couple,
tukitembea.
You are mina wawa baby, na nice couple,
mina kupenda sana.
You are mina wawa baby, na nice couple,
tukitembea.
Mina wawa baby, na nice couple,
mina kupenda sana.
You are mina wawa baby, na nice couple,
tukitembea.
You are mina wawa baby, na nice couple,
mina kupenda sana.
You are mina wawa baby, na nice couple,
tukitembea.
You are mina wawa baby, na nice couple,
mina kupenda sana.
Dance na moyo wangu kidogo, kidogo. Dance na moyo wangu kidogo, kidogo.